kisa ntempiesi inakumisi kubwa tatizo kumbaki leo ni kwambie siuko wepesi wala sio rahisi kama na kuongewa msumati niache nilie sikufiti na kukumbuka leo najuta kiuri mwengu amenikuta mina jaribu kupanda shuka turupuka shida seze kakufurukuta yeah 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 I miss you love 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 kukutiti no 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 kanani umaka ro 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 kukumbali mno no 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 yeah. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Unja ukalie, yeah. Wazuli na wakupendeza ila wendo umewaziti sugar daddy ndo umeniweza na kupongeza na wendo umepita ila we mwamba wajiti mm. Aswiti come to dance walala 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 come to dance walala 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 baby come to dance walala walala come to dance, so yeah, 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 yeah. I miss you, love, 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 love. Kuku titi, no, 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 no. Kanani umaka, ro, 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 ro. Kukumbali, no, 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 no. Yeah. Mikiti, unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Unja ukalie.